CKMusicDramas.com.
It's the Super Ava.
Do it! Here I was, guy.
Come
get the Pacarusa Capabana. They're pushing in a corner 5 years and one bona. Timu, you give a shot. They're quib, they're bona, they're foam. I'm with Diva Wazi. Wamakaba. Na kingdes.
Iga tempa kutuposta kwa lewa kuvalipira. Tukati minau ninewa leka bilanga kova tuminama message ni pasini. Finku mwashire pali nomba of you sini.
Makuvala nifwa wetu alewa lomba. Taimu yesu ya fika paswa eva turumba. Na ture pita tato kwe tena kila uji. Apa ya lishibi kwa watu pera time.
Time.
Nava no wawa nabo wanze nava nabo. Tatu watina tatu tina tatu mutina wajin vina.
For time.
Kawa. Sawa.
Muska. Mafu kuchita kofeshe yao kwena mabuloni. Bangane mwine na chitafe mufoni. Olo nishimbo feshe titenzi pakutuma foni. Apana liwa vika aze bakini. Bali na machiki kwa titawa levo fiamma MY. Vaskai, this is my name, why? Na bashila fe kwa ulapo na ka goodbye. Apanda titika mbula lemo na timalai. Nangu aposta ni bali na mashtagi. Devo mbesha shaka ponyepo na furagi. Heo ninga kupera kofia inkareji. More information ni tukonkere papedi.
Ija tempa kutuposta kwa lewa kuvalipira. Tukati minau nineva leka bilanga kova tuminama message ni pasini. Fintu mwashire pali nomba of you sini.
Makuvala nifwa watu alewa lomba. Taimu yesu ya fika paswa eva turumba. Nature pita tato kwe tena kila uji. Apa ya lishibi kwa watu pera time.
Time.
Nyebani nenu narifika ya tempa
kutuposta kwa lewa kuvalipira. Tukati minau ninewa leka bilanga kova tuminama message ni pasini. Fintu mwashire pali nomba of you sini.
Makuvala nifwa watu alewa lomba. Taimu yesu ya fika paswa eva turumba. Nature pita tato kwe tena kila uji. Apa ya lishibi kwa watu pera time.
Time.
Nava nabo no wawa nabo wanze nava nabo.
For time.
Tatu watina tatu tina tatu mutina wajin vina.
For time.
Kawa.
For time.
Sawa.
Shapayaba kofe misheni pasti. Tapaba novu kalibe mbulule fya mupasti. Irina mkulangao nyukutuleya. Na bata batu posta wakamba masheya. Ichpa nicheso bapa mwela entertainment. Ngolu samushi pakunsanga na liba zif kwet Newton. Na mafela bapa buch. Havana kala kodz dollar outs na mozele. Dichitaika no mukamba sichale. Musupushing na fimile kamba pele. Mudechi lolo.
Manager stick. BC Mega, Hila Chise Bogo, Bogo, Daftadi, Tuwale, Sampula Sakalawa, Giskila, DJ Face, BC The Forest, King Natonji.
CKMusicDramas.com.